download kupitia smokemziki.com. Tambo langu kubwa kubwa wanangu lina macho matatu, nikitoa mfukoni sio siri lina wakela watu. Sikuizi anakuja asha snati na wake tatu, wanaomba kupiga picha na wao wakawakele watu. Ila ukiniona sipatikani, tambo langu la mkopo, mala nipo business kwe wani sijaipa wa mkopo. Ndugu yangu silala miki sipatikani, tambo langu la mkopo. Ukiona nipo business kwe wani simu yangu ya mkopo. Wanangu maisha mekwa laisi nye, jamani maisha mekwa kitonga. Nasema kune mitambo tumejipata, wanatumia adiwase. Wanangu maisha mekwa laisi kweli kweli kweli, maisha mekwa kitonga. Nasema kwenye mimbala tumejipata, wanatumia adiwase. Wanangu simu yangu kama Tanesco nisponi, wanaikata wanaiwasha, wanaikata wanaiwasha. Wanangu simu yangu kama Dawasco nisponipa, wanaikata nikilipa wanaiwasha, nisponipa wanaikata nikilipa wanaiwasha. Wanangu squeeze him when drama mbala viswa swadu tupa kure. Wezetu squeeze him when drama mitambo viswa swadu tupa kure. Washa tochi nyu
kama unalombala,
weka fingerprint
kama unalombala.
Malaya washa tochi nyu
kama unalombala,
weka fingerprint
kama unalombala.
Ila ukiniona sipatikani, tambo langu la mkopo. Mala nipo business kwe wani sijaipa wa mkopo. Ndugu yangu silalamike sipatikani, tambo langu la mkopo. Ukiona nipo business kwe wani simu yangu ya mkopo. Wanangu mama nina
kumbe ya mkopo.
Masela mama nina
kumbe ya mkopo.
Wanangu kweshi na watu kazi, kazi kweli kweli. Jina langu kakopea mkopo mieka nitape. Tumeka kweshi na watu kazi, kazi kweli kweli. Nisambona kanunua sigala kaifuti ya sheri. Hey, ni mimi uyo, Osam Smart Boy, yeah. Ni mitoto ya CSP Company. Safe that I'm your man. Naipenda tabia yangu.
Smokemziki.com.